waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Warbixin cusub oo ka soo baxday hay'adda Australian Competition and Consumer Commission oo ACCC loo soo gaabiyo ayaa lagu sheegay in dadka Australiaanka ah ee soo sheegay in lacag laga khiyaameeyay ay tiradoodu yaraatay, laakiin bay yiraahdeen taa beddelkeeda ay lumiyeen lacag ka badan intii hore. Warbixinta waxaa kale oo lagu sheegay in dadka ka soo jeeda dhaqamada iyo luqadaha kala duwan ay yihiin kuwa lacagta ugu badan lagaga khiyaameeyo ama lagaga dhaco habka budhcadbadeedka internetka. Warbixintan oo inoo soo diyaariyey Win Kwang oo SBS ka tirsan ayaanu ku eegaynaa. Julian oo ah graphic designer ayaa maadaama uu ku xeel dheer yahay kombiyuutarada, internetka iyo halistoodaba, uu u malayn jiray in aan isaga la khiyaami karin ilaa iyo maalin dambe isaga qudhiisa afka dhulka loo dhigay.
I've been going through a period of bad mental health. During that time I had gotten behind in filing taxes.
Waxaan ku jiray waqti aan qabay xaalad caafimaad maskaxeed oo aan dib uga dhacay inaan xireeyo tax returns-ki. Markii telefoonka uu igu soo dhacayna, waxay yiraahdeen xafiiska cashuuruhu wuu kugu dacweynayaa tax return-ki aadan samaynin, waana in aad maanta bixisaa lacagta si loo aamino in aadan ula qasdin, ayuu yiri. Julian waxa uu sheegay in tuuga telefoonka ugu jiray uu ahaa mid xariif ah oo yaqaana sida dadka maskaxdooda loo maamusho. Waxa uuna iga dhaadhiciyey, buu yiri, inaan iibiyo gift card oo aan lacagta ku diro. Waxa ka sii daran, telefoonka ayay igu sii hayeen, buu yiri Julian, intii aan ku hawlanaa iibinta kaadhadhka si ay u hubiyaan in aan diray lacagtii. Julian goor ay talafara ka haday ayuu ogaaday in la dhacay.
It took 5 minutes for me to call the ATO and confirm what the scammer was saying was false.
Waxay igu qaadatay 5 daqiiqo oo keliya in aan waco xafiiska cashuuraha oo ay ii xaqiijiyeen in ay tuugtii been ay sheegeen, buu yiri. Julian wuxuu hadda shaqo ka helay oo uu ka mid yahay hay'adda ACCC si uu dadka kale ugu digo ama uu uga digo dhagarta tuugada internetka.
If you're in a heightened emotional state in a financial situation like that, give yourself 5 minutes to stop, check and protect yourself.
Haddii aad ku jirto xaalad dhaqaale oo culays leh oo dareenkaaga kicisay, ha ku degdegine 5 daqiiqo un cagta u dhig si aad u hubiso oo aad isu saxdo, ayuu yiri. Farriinta Julian ayaa imanaysa iyadoo ay hay'adda qaranka ee ilaalisa xuquuqda macaamiisha waa ACCC ay soo saartay warbixin cusub oo ku saabsan Australiaanka ka soo cabanaya khiyaamooyinka burcadda internetka. Warbixintu waxa ay muujinaysaa in soo sheegidda khiyaamooyinku ay guud ahaan hoos u dhaceen marka loo eego sannadkii hore, laakiin haddana cabashooyinka ku saabsan lacag la dhacay ay kor u kaceen 400.5%. Ku-xigeenka guddoomiyaha ACCC Katrina Lowe ayaa sheegtay in dadka la khiyaamay ay u badan yihiin dadka soo galootida ah iyo kuwa First Nationska Australia.
For culturally and linguistically diverse Australians, that number is a 44%.
Dadka ka soo jeeda dhaqamada iyo luqadaha kala duwan, tirada dadka laga khiyaamay waxa ay kor u kacday 400.4%. Dadka First Nationska ahna 55.3% ayay tiri. Miss Lowe waxay intaa ku sii dartay in meelaha ugu badan ee dadka lagu dhaco ay tahay ama ay ka mid tahay online-ka wax laga soo iibsado, iyada oo marba sida la isaga gartaa ay sii adkaanayso.
Gone are the days where you could look for the obvious spelling errors or the very, very basic websites.
Ayaamihii aynu iska eegi jirnay erayo si khalada loo qoray ama website-tayo xun way dhammaadeen. Hadda waxaa jira website-yo been abuuro oo si aan la garan karin loogu ekeysiiyey mid kale, xayeysiisyo been abuura iyo iska dhigid qof kale, ayay tiri. Nooc kale oo ay burdhcadda internetku dadka ugu dhagraan in ay siiyaan macluumaadkoodana waxaa la yidhaahdaa phishing, P-H-I-S-H-I-N-G, waxayna habkaas ilaa hadda tuugada ku xaday ama ku dhaceen lacag dhan 19.5 milyan oo dollar. Professor Chini Patterson oo ka ku takhasustay sharciga macaamiisha iyo tiknoolajiyada AI kana tirsan Melbourne Law School ayaa sheegtay in AI ay noqotay aalad xoog badan oo ay isticmaalaan burcadda internetku sida deep fake oo ah in ay AI da ku sameeyaan muqaal arag u eg una cod eg qof kale.
The scams are also getting better at pushing our buttons, at making us anxious or emotional in some way.
Khayamooyinka ama scamsku waxa ay sidoo kale hadda u xubsiibteen kuwa si fiican ugu dhaadhacaya dareenkeena iyagoo nagu abuura walwal ama xasaasiyad noocyo kala duwan leh marka dadku ay dareenkoodu kacaan ama uu kaco garashadoodii waxbarashadoodii iyo wixii ay yaqaaneen oo dhammay way ka lumaanayay tiri. Simon Birmingham waa madaxa ururka Australian Banking Association. Waxa uu sheegay in bangiyadu ay maalgelin ku sameynayaan teknolojiyada AI-da si loo aqoonsado loona carqaladeeyo khiyaamooyinka burcadda internetka. Laakiin waxa uu intaa ku sii daray inay sidoo kale muhiim tahay in ay macaamiishu feejignaadaan maadaama teknoolojiyadu ay si degdeg ah u kobcayso isu bedbedelayso isla markaana ay jiraan xeelado cusub oo ay kolba tuugadu la soo baxayaan.
This is an ongoing battle and it's not going to be solved by any one single silver bullet.
Tani waa dagaal joogta ah, ma jirto hal xal oo keliya oo si degdeg ah wax uga qaban kara. Waxaa loo baahan yahay dadaal isku duubni ah. Bangiyadu waa in ay kaalin ka qaataan oo ay maalgeliyaan teknoolojiyad cusub, hay'adaha xeer dejintuna waa in ay ku dadaalaan oo qabtaan oo maxkamad soo taagaan kuwa khaldan oo macaamiishuna ay ka shaqeeyaan badbaadadooda, ayuu yidhi. Warbixintii wacyigelinta khiyaamooyinka burcadda internetka oo uu SBS u soo qoray Wing Kuang intaasay ku egtahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.